DutchHimself.com
Genie X double six.
Casa. No. Kama katuni, tukikutana, kuchokozana, tukichekeshana, kutwa, kucheziana, ndio maana zile nakshi, 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 za mahaba, viji mambo, mambo, flani, ananipa, natangaza hadharani, huyu wapa ndani ya moyo wangu kakubalika. Haya, huyu mtu huyu
ananipenda,
nampenda
kama navyo mpenda
mama. Huyu mtu huyu
ananipenda,
nampenda
kama navyo mpenda.
Ikipita saa bila kunita mpenzi, inauma sana. Kumpata huyu kanipa mwenyezi, asanie nani mpinge wa shenzi, na ustazenu piteni pembeni mbali sana.
Zile nakshi, nakshi, nakshi za mahaba, viji mambo, mambo flani ananipa, natangaza hadharani huyu wapa, ndani ya moyo wangu kakubalika. Ah.